Ira ulise ama abafana abawu 11 abadlali ibhola imawo angiphazamisanga ima ngiphazamisanga
so yonke into imile
nje imawo kithi namani phazamisanga ukoloma imawo kithi namani phazamisanga ukoloma imawo kithi namani phazamisanga ukoloma Gushinwe gukoloza yakingere mpumela ikrawnini Gushinwe gukoloza yakingere mpumela ikrawnini Gushinwe gukoloza yakingere mpumela ikrawnini Wingwenya for them cops,